on the beat.
Kama kinyonga inavyobadili rangi, mimi nampenda dibasi. Choko choko zitaki na kireta embe dodo alagi. Iya nataka na nasi atari fionza dibasi. Sheri mote mananga isarafina taratibu moyo wangu mama usijezima.
Basi baby tuende pore pore, wakibana bado tuko pare pare. Ai, ah, tena chonde chonde pumzi takata mazima. Ah, tuende pore pore, wakibana bado tuko pare pare. Ah, tena chonde chonde pumzi takata mazima.
Mimi na wewe,
show me love, show me love.
Amilele daima,
show me love, show me love.
Sini danga,
bakani baga we.
Hey, hey, hey,
show me love, show me love.
Mimi na wewe,
show me love, show me love.
Amilele daima,
show me love, show me love.
Sini danga,
bakani baga we.
Hey, hey.
Alifonata, nyuma kafunga kashata. Domo fungai, hameni kamata. Nami kwake sharata, habana shida. Wengi wanatapatapa, wanatamani kumbata.
Wanashimba
Galio, Galio, piga uwezi achani nawe. Galio, Galio, kole zandu machacha we. I love you baby girl, ahe. When you end up, minadata na we. When you went out, I love you, baby girl. Ah, hey, hey.
Show me love, show me love.
Mimi na wewe.
Show me love, show me love.
Amilele daima.
Show me love, show me love.
Sini danga.
Bakani baga we.
Hey, hey, hey.
Show me love, show me love.
Mimi na wewe.
Show me love, show me love.
Amilele daima.
Show me love, show me love.
Sini danga.
Bakani baga we.
Hey, hey.
Basi baby tuende pore pore, wakibana bado tuko pare pare. Tena chonde chonde pumzi takata mazima, eh. Ah, twende pole pole, wakibana bado tuko pare pare, eh. Ah, tena chonde chonde pumzi takata mazima, eh.
Show me love, show me love.
Mimi na wewe.
Show me love, show me love.